Era mwen pondo.
Era era.
Atsana.
Mwaranda shan vuwe.
Apa ize, manje na kulisha poete.
E nangu fuwa mumanje.
Mpada apeleka.
Mpada apeleka, tu ipeka nyeko vuwe.
Zoe.
Yes, I.
Awa kuna mzina tuamba na kagwambe. Chewa nuchideke na jemule tuchitimbe.
Bana baku chimara.
Deko mikira mada.
Zoe.
Yare mpade sana deko chino.
One of us go score.
I want the narife bogate. They sitting on my guy's foot again. And do they send the TV Ashima? Do they catch a cash in the Zesco Asenda?
Story could be a way I'm a bomber on this. I'm Pisha Matale Panta Pemitondo. She had no good one a message. Yeah, they can a blink of an eye. Them full of yaloka.
Hello, this is funny. I'm very mulo. In short, but it is low. Number. Now let me know shiny in empire.
If you love Pamalata Yatina Polokutu, Ella Pantafia Mamona to with the Virutuku, go a Kakula Pandenda, Quatisun Kutunga, Nakumania Bayan is everything is good too.
A buyer, buyer, the bebega buyer, buyer, buyer.
Mukupita na kuwa kuita handroba. Disema shirefuwa anefya kulala posoba. Na pachipadia shiveria kumurumpa. Na lafu ala matropko ntunge pona bomba.
Apa solution, kusa mbila charimo. The ufoni ya njina ishima. Demu pipti semba, sekati shabaya. Na ukapa na ukapa kujaya.
Kana mwona ileva nipati after party. Na alanda feva nekolonga deni mpante. Swapa, demu foya kwati igonga. Na msanga baya ndeni lati kokori.
Shirefwayo kukungwa na this December. Kwati last December. Ino ina mwani, demu pepe. Demu tabiri na paka fe imu kwati. Kare kare makare wangu.
Chemule lole la fe sexy. Kumusebo na mwona kuma kexi. Bosi che wane vidipa namba pleti. Na tombe kono yuwine ushikila makreti.
Hey, chapa toko. Madabo chumwelo nifina koro. Kila wa imona shani. Nao senda 20 ya. Bandu pagu wela ndi mwona ni ganda.
Chemule na mwona kwa tapata pali no kuya. Apa makemia kwamba ugusunda no kunya. Inevonze ndi bupinga. Chawa mafibonje kondishisha mapinga. Standardize kuno attention. Komikira madam wana wa Scorpion. Team 4 na JR Nation. Hawa top city nora wa Mataliban. Na chisanga paka po wa paroti. Teza ZM ela tiara pakoti. Nola wako vananja wakubuchi. Gift YRN na Viper Gucci. Ela wakamba warakitiza kakwanta kalitu wanji. Panga vya fika kumpira mwishi bati vya bipa. Wana wa Scorpion.
Malaba sani vana wakuchimbara. Alaka lemba shine na kwe vitala. Shiri mwona no kumwona pa vitala. Ela malumba. Bishi man mansa. That's nation. Wazi. Ela temi. Afraid zone sauces. Tawana vena same territory. Tizeti.